Abange soze ne nsirikirira ngangiye binanyuma okuva ekyaggwe nakudde esooka eyo waffe bumunja ku nkuzi nga n'ekibinja kye nzijiddemu ky'abazzukulu basse badduka omwenge guno gunyumira nnyo naye leero nsibye sigunywedde nyumyenga n'omuto nnina mulamu omuleme kukayita katewunguka kunywa ewanaga gadiigula kafeero gye nalinga mpagasa nga n'omulimu gwe nnapata naye baakumukubira bbulooka ze ekyali waabipekeera wali mwami oyo kudaazanga mukazi we bambi yeesibanga nziina kale ku muko omugagga kyennyamiza nnyo bw'ate yatuulanga ku maggwa ng'omwami oluusi addankeera yakoggaana asinga n'oluti ng'obuyinike bumususeeko liku yalaba tebimumalidde ayiiya kuwasa namba tulabayo olunaku lwakeera lumu badiikwala alikawanawasa kaddolobaali ne yeekanga nnyereebe yabikkirizanga alaama bibye n'ateebereza okugenda ku ndaku ensawo kitawe mwaka musana kyava ayagala okkitugadduke aleke ddiikwa waseebuteekeka ng'olwo mwami atambuliddewo okugenda okunoona ndi basawe era yaleka atumiriddeko addulubaala okuyonja awaka ekisenge n'akiraalika kiyonjebwa omunaasula mugole we eliiso lya mukama boolimanyi omuyinika eryekkaanya ennyo omukyalo ono yapalapalanya nnyo ng'ekyomumugatta kimususeeko era mukulowoolereza ennyo kaabugezi n'amweyoleka omwo mu nju yatiikuula ku malitaagi gwe yali atimbyemu mwalimu akaliba nga katimbiddwa kaali kammondo bwe kyali kirabika kaka omukyala n'akawanulayo n'akazinga mu nkula yaako n'akasiba ne kajja kanywera yasiba mu ngeri eyewumisa n'anoonya akabuga akasensuse n'ensimbi eŋŋanda n'asibira kuli ku malidaadi waaliwo n'emboobo yawanulwayo n'erikko kuli kyokka yawunda ekintu kiri nga bw'okisanga mu kkuba owalabukamu oba obulege bwe yabujjawa ng'asibye kuli yeetoolozza yawunda ekintu kiri nga bw'okisanga mu kkuba owalabukamu kaddolobaala ebyo olwabimala ng'afuna akabbo ng'akissaamu ebisente bino ebikadde by'omanyi ebyabifuna ng'ayiwa muli olwiza n'olubombo lw'olusi ng'abikkirira ku kijjankunene bwe yamala n'ajja kikusika mu kisenga omugole kyanaasulamu ebyo yabikola amaliridde kimutiddiiku kulu n'afuuka musezi bwaliwo abakyeke gyayonja waka ntiikuula ne basonga n'eggwala abange kyengabuulira oli teyali mukazi kyana kyambogo akaddulubaala ayaniza ng'abatikkula bye beetise yateekateeka mangu ebyokulyayogayoga ku mmeezi okugabula abagenyi emmere omugole olwagigombako yatuukirako kujalaga mufumbi ng'okusinga alikugezaako naye obutungulu bwayi diyatiiku kuwulira oti nze bunyiisize mbaze bulimu addulubaala yabogokerwa bba ntijjawo ebimere by'omutumbaavugwe abanti natinajja bijjewo ne bamubatiza erinnya ly'oluyi bwatyo ne kukyayiwa enkeera ngera omugole ajerega bujerezi ng'ona ebyokufumba byamugwakkona entangawuuzi mpisi zinyiisiza era diiku ne yeekobokoza nga gy'obeera bulijjo tabirya nabalaabalamu nga diiku agenda okukola ne mugole we olw'okunoolo ng'amuleka waka ne kaddulubaale kukwazza mirimu era yalekalagidde kaddu we alaga omugole ebintu by'omumaka diiku olwo olwabulirayo kaddulubaale yatandikirawo yasookera ku kutwala mugole okumulaga gye banaalima bwe bava eyo ng'amuzza waka amala amuyingiza mu nju bwe yeekuba mu kisenge ekyamugole ng'ajjayo ekintu kye yali asibye bwe kwennyumiza okinjukira kiri nze kye nnayisa ekijjankunene ddoboozi yayogeza alyaggwoowo ye kaddulubaala ali mu mugole kino omukyala kintu kyabalu era kye kitukuuma n'awaka wamuwulidde bwabidaalika okubikulaga mbimaleyo Kicho sana uchisumuleko Pachitwale manjo shanikeko Haka kabuko kachisumuleko Wabula techikobu vyo kendelela Onange mshara mgole Ishintu techikobu vyo kendelela Erula mirizo yokera nyo Jinze mkazi wa mwindi mgole Bajaja neteke senyo Kukula diku vya mwamu saba Adulu vale nga yokerela Wanti ulira tembura mune Tula kubusete woli na usule mwishigari mboka kasisa Tukinti mamu shara mgole Chino shintu ushitono nyo Roma zinja bochani kako Kukuchizo shetika kumuturi Kushina kweri pa kumbirizo Tutianya wako kubera kusimwa Umatumbi we ulire chinyokoka Tewe kangira sinabacho Kukubire chinani tulako Kupa kuyonga se sinamanya Kwaza mga mshara mgole Likano ukusha vizamba vya waka Mshara mgole yekanga nyowe Jiko kuchitake ya liasuze Kuya laba vimure mesteza Kuya sara kakula ya nduru Walala inanonyansa weye Amyansa vile chinja mkunene Yafuba nasari ntiriza nyo Nako kupati kulo msezi Katu kolo chinja mkunene Agali sera ligajawa Kendo kufa mtu miro jenari Yoku joku dukirire nuru Sanga mshara njirimu Ama tela kamishamu Era kweko ngamba mbangwe nyo Tika pero sule ya kachipaku Ujuli kubile vyo kukore Nga nango uro chafura kakanya Baka 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 tupa Baka baka tupa baka tupa Zaya vane chigwewe mbini mireri Nashira njini mku kafura vipapa Haka maso kemula vika shuka Basi yenko konjero nene ndekau Bosi mpambo kusinja mkulene Na ina asura wanga wandese Uya vishia kwa mtutia Mwini ndere nikuma uu
www.mp3ugandanmusic.com